You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E ele tu si fa to a uma nei lava ona o faitauina e faingoina o le Sapiens. Nā tu sia e Yuval Noah Harari o se tala faasolopito o lo tātou tūpuanga o tangata i le paneta o lo tātou aumau ma lo o tātou wola ma soifuai. O le upu tangata e pei ona faingoina i tātou. E lēna o le tu ainga ua tātou iei. I tu ainga tangata pe o tātou le whaingoina o Homo sapiens, aina tele isi tu ainga tangata na ola i le pāneta i le whaitau se lau wafe po o le miliona o tausanga ua mawae. E iei tangata sa whaingoina o le Homo desinova, le Homo erectus, le Homo neanderthal, o i lātou o i tu ainga tangata foi. Masalo e mawhai o na wha Tusa pe faima faata ita inga i ele ulu. E te le tu a inga ulu. O le puau, o le maafala, o le uluea. E te le tu a inga ulu. Ae, e faa ingoa umalavo o le ulu. Na iei le taimi, na ola faatasi ai i le paneta le nei. Iei tu a inga tangata ese ese. Epei ole Homo desinova, Homo erectus, Homo neanderthal, ia ma tātou Homo sapiens. Aena iei le taimi, na tātou whātō ilaloina umai, ia isi tu ai ngā tangata, ma tātou pūlea, pe pūlea Homo sapiens, lo tātou tu ai ngā tangata, le paneta, ma lona siusio manga. Na whaalia e le tusi sapiens a Yuval Noah Harari, o le teimina amata i ona whemala ngai i a tangata po Homo sapiens mai le konitineta o Afrika a ngai i Asia i a masalope feita uafe se lautausanga na vai ua lava le to mai onisi e fola wai i le sami po le vasa e pe o tātou na tātou amata i lea ona fola u ma taunuu i motu o le Pasifika. Ae o le whemala ngā inga le nā a tangata Homo sapiens na mōri mawina e fo'i le vave o na mamate atoa o nisi o manu ma la au i le pāneta. Fai mawhāta i ta inga na yeise moa au pito te le i le lalolangi e māwalunga atu na i loa se povi. O le moa lea na ola i New Zealand ai le itaunu o iei Māori. Ae i le nā o le whaitau se lau o tausanga, ae ua le oto e maua, ona o le fasi ma ai. Te le isi manu whapena, ua le oto i loa, i le lalolangi ona o le taunuu iai o tangata po Homo sapiens ma lātou fasi ma ai. Te le iei au se tālia nei. Ona o le sa ona tā ina fo'i o le vāo matua i whaatoanga a tangata Homo sapiens lo tātou i tū a inga. Ua te le manu ma lā au ua mamate ai, ona ua le toe maua iai ni vāo matua, lea na whaima o lātou noa fuanga ma ola mā umau ai. E o mai ona pō nei, o loo wha au pēr le tūlangala matia o le tele o mea ola malā au, ona o tangata. I se ripoti a mālo au whaatasi le Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. I le vāia sa nei, na tā uai e o i le miliona i tū ainga o la au mamanu uai se tūlangala matia i le mamate uma ma le tō e maua i le pāneta, ona o tangata. E lima tasi maleiva miliona i tu ainga la au mamanu o lo maua i le lau ele ele o le paneta, o le ova i le afa miliona o i lātou, o lo olamatia i le mamate uma, ona ua le lava no fuanga e tausi, ma ola ma au maua i. E le ngata i lea e lata i le tolu se fulu pasene o amu mai e ora sami, ua i se tūlanga la matia i le mamate, ona o swinga i le tau ma whainga a tangata. Iau se tālia nei e tolu i tu ainga o manu ma la au ua le otoe maua i le se fulu tausanga ua mawai atu nei. Ma na tā ua i le ripoti e o i le toa se fulu ma le iwa isi tu ainga manu ma la au o le āma mate ma le toe maua i le paneta po o au se tālia nei i le isi lua se fulu tausanga o lumana i. O se tasi o taita i fono le ripoti le nei o le li o Yosef Setele, ma na ia lapata ia le tūlangala matia o le paneta ma mea ola uma o iai, ona o whaai unga e whaia e tangata.
More species of plants and animals are threatened with extinction now than at any other time in human history. Life on Earth is deteriorating fast worldwide, and virtually all indicators of the global state of nature are decreasing.
Nā sāu noa fōi se Robert Watson o leisi tei te whono o le reporti, wa lewa ona i loare tūlangala matia o mea ola i le paneta, ona o whainga tangata.
There is no doubt that this is certainly the most comprehensive report ever written with an incredible amount of detail. But at the same time, we should recognise that the basic message is the same as what the scientific community has been saying for more than 30 years. Biodiversity is important in its own right. Biodiversity is important for human well-being, and we humans are destroying it.
Sir Robert Watson. Na tuua ia ele reporti le sa ona whaaonga aina o le ele, ma awala o loo whaaonga aina ai i le nātura. E pei o maina, whaatoanga, le tāina o le vao matua mō laupapa, a awhianga i ala vai ato ai. Male so ona whaonga aina i awala le whaautauta o le sami male alititai. Ona o le mana o lasi o tangata i le oa male tamao ainga, wa so ona whaataunga ai i puna oa o le nātura.
Economic growth is a mean and not an end. We need to look for the quality of life of the planet and consider the inequalities that we have in front of us.
O le te leo whawhita auli i le sipsi o manga o le paneta e a fua mai i le whawhangaina o le whaitau piliona o tangata i le lalolangi. E owa i le tolu se fulu pasene o le lauwhanua atoa o le paneta, ma le fitu se fulu mele lima pasene o le suava i auli, o loo whaonga i whaatoanga o manu mala au, mō le whawhangaina o tangata. Nā whautua ina i le ripoti le tatau ona sila sila o mālo i le lalolangi, i le whaatulafono ina o awale whaonga i na ele 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 ma le suavai, a ele e lamati ai le ola o manu mala au, ele o tau mawhaina e tangata.
There's enough instruments, international agreements, local policies, local efforts that if more boldly deployed, those pathways to achieve the sustainable development goals are possible. The knowledge is there. We need to move to more bold implementation.
Na waile President of Irani Emmanuel Macron I le whaai loa ina lautele o le ripoti, mana ia sāu noa a e atu ngalu nisi I swinga mai mea na māsani ai. Na sāu noa Emmanuel Macron a whaapea e atu ngalu nisi o na swinga mai le tūlanga na māsani ai. Ai ua I loa I le ripoti le nei, le tūlanga la matia o le paneta, ma le tatau o na whaia e tangata o ni swinga e amata nei.
Changer, c'est difficile.
Change is difficult. It creates anxiety, but in the end we have the choice between two sorts of anxiety, the anxiety of the end of the world or the anxiety of changing one's habits. Change is never easy, but it happens through real transition and by helping out stakeholders, citizens and territories.
Le whaaliliwina mai le ngangana Farani o le saunoanga le peresetena Farani Emmanuel Macron o le reportina wha maopopoina Evan Young o le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.